la la la, yeah. Na dunia vije vishikane, wabadili mchana usiku wa manane, wakitaka tuwachane, watupige mapanga baby tufe tuzikane. Sunajua na kujua sasa walimungu mimi watanambia nini, na wakitaka kukombia mbie baby wewe ndo anijua mimi. Na vile vipengele sunge hama, lingengi ya maji lingezama, walikuvu wangu wakachutama, ukasema huniachi ukangana na mimi. Bezini kama kamali tucheza, kuna dosari tena kuna kujali. Onana tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheze tujivinjali. Bezini kama kamali tucheza, kuna dosari tena kuna kujali. Onana tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheze tujivinjali. Ulala
na vikwazo tangu mwanzo, si rahisi mamilo eti wanatamani kudharau, niseme nimepanda dau kisa nikusahau wewe. Wange miliki mbuga, wange isha tufukuza kama wanyama. Mbebe tule miogo, tule daga, gari wa kuchoma na vinguruka, tuishi vile tunavyotaka, binadamu hatuwezi kuwaridhisha. Penzi ni kama kamali tucheza, kuna dosari tena hakuna kujali. Onana tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheza tujivinjari. Penzi ni kama kamali tucheza, kuna dosari tena hakuna kujali. Onana tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheza tujivinjari.
Onana
Honey baby,
Honey
baby,
Honey baby,
Classic, it's your homeboy Kusa. Classic.